obu ekubeni ibubusuku bangolwesithathu. Ndiye ndathembisa kubusuku obugqithileyo ukube ndiya kuthetha ukuba iNkosi ibiya kusivumela ngokuhlwa nje kumxholo wombhalo wesandla eludongeni. Ingona, sinokubeka iiveki kuloo mxholo kwaye ngoko sibe singakaze sakrwela nomphezulu. Kodwa ndiya kuzama ukuyicacisa nje ubuncinane bayo ngokuhlwa nje ngoncedo lukamoya oyingcwele. Ngoku ndifuna ukufunda okuphuma kuDaniyeli isahluko sesihlanu umqolo amashumi abini anesihlanu kwaye ifundeka ngolu hlobo. Kwaye lo ngumbhalo owawubhaliwe mene mene tekel ufarsin. Kwaye ngoku yangayinkosi ingongeza iintsikelelo zayo ekufundweni. Kwaye ndiyazibuza ukuba umzalwane wethu olungileyo umgcini apha angasijikela nje ezi zibane zikhanyayo ziyaqaqamba kanye ukuhlanga le ndlela. Enkosi ngobubele kakhulu. Andikwazi ukusibona esithwele ngoko xana ndithetha nakubani na, ndithanda ukubajonga ebusweni xana ndithethayo. Bonakala ngakumbi ngokungathi lunxibelelwano lobuqu nabantu. Ngoku sithembele enkosini yethu ngokuhlwanje ngeli thuba sizama nje ukuthabatha ixesha lam nokuthetha ngalo mxholo. Ndiyazi ukuba ngumxholo omkhulu kwaye yinkonzo yokuvangela umxholo kwaye ingeyiyo leyo yempiliso engcwele. Kodwa yeyona inkulu kakhulu yempiliso engcwele. Owona mzimba ugulayo ndiwaziyo ngokuhlwa nje ngumzimba wokomoya wenkosi yethu uYesu kulo mhlaba okrazuke ngolona hlobo waze waqhekeka wada wona ngenene wadinga impiliso engcwele.
Our subject tonight begins in Babylon.
Ngoku umxholo wethu ngokuhlwa nje uqalisa eBhabheli. Kwaye iBhabheli okokuqala yayimiswe leyo ekuseyiyona ngoku eShinari. Kwaye ekuqaleni yayibizwa ngokuba lisango likaThixo iBhabheli. iBhabheli yaza kamva yabizwa ngokuba yiBhabhiloni, gama elo elithetha ngendideko. Kwaye iBhabhiloni yabonakala ekuqalekeni kweBhayibhile kwiGenesis, yaze yabonakala embindini weBhayibhile kwaye yabonakala ekupheleni kweBhayibhile incwadi yokugqibela isityhilelo. Kwaye ekubeni oko ikuyo yonke iBhayibhile kumele ukuba isekhona ngoku namhlanje. Kwaye kananjalo yonke into leyo isemhlabeni namhlanje kwindlela yezinto ezezomoya ezinjengomoya kaThixo nomoya womtyholi nawo onke amanqulo omntu ikhalt nayo yonke into esinayo namhlanje ehlabathini aqalisa kwiGenesis. IGenesis ithetha isiqalo naso zonke ezo zinto nangoko phantsi kwelinye igama naphantsi kwesinye isimo kodwa kwaloo moya mnye waqalayo kwiGenesis uyizisa ngaphandle kwaye ifana nje nomthi okhulayo onyukayo uye entloko apho wonke uya kufikelela kuvuthondalo ekugqibeleni ngenxa yemigwebo emikhulu kaThixo apho aya kuzilungisa zonke izinto kwaye konke oko okunesiqalo kuya kuba nesiphelo nje ezo zinto ezingenasiqalo azinasiphelo. Kungenxa yaloo nto umKristu ozelwe ngokutsha kanakuba nasiphelo ngokuba unobomi obungunaphakade kwaye ubomi obungunaphakade buyinxalenye yobomi obubobukaThixo kuba uThixo ungunaphakade. Kwaye oyeli gama linye igama lesiGrike elithi zowi elithetha ubomi bukaThixo xana uYesu ethetha waze wathi ndibanika ubomi obungunaphakade kwa elo gama linye lisetyenzisiwe kwakhona. Ngoko ke umntu ekubeni ezelwe ngokutsha umoya wakhe uguquliwe kwaye uba yinxalenye kaThixo kangangokuba uba ngunyana kaThixo kwaye ungunaphakade njengokuba uThixo engunaphakade ngokuba uyinxalenye kaThixo ngokuzalwa kwakhe uzalo lokomoya. Ngoku iBhabheli yasekwa yindoda egama linguNimrod owayengunyana kaHamu eyona ndoda ingendawo. Kwaye iBhabheli yakha yaba likomkhulu lehlabathi xana esi sixeko sikhulu sakhiwayo phaya zonke izixeko ezincinci ngokujikelezileyo konke kuso zahlawula intlawulo iRaf nanjalo njalo kwesi sixeko sikhulu iBhabheli. Kwaye phaya ukuba uya kufunda ezinye zeencwadi zamandulo ezifana neHyslops to Babylon kunye nezembali ezininzi zamandulo, uya kufumanisa ukuba babe nazo zonke iintlobo zeemfundiso ezinomdla phaya. Babe nomfazi phaya, andilikhumbuli igama lakhe ngeli xesha, kwaye wayeya kufumana iingcambu ezingaqhelekanga kwaye ukuphuma emhlabeni aze enze ooThixo ngokuphuma kuzo. Ukholelwa ukuba abo yayingooThixo abo uYakobi wabathabathayo kusuka kumkhwe wakhe, abanye babo ooThixo beengcambu nanjalo njalo. Nje ii-isms ezincinci kwaye ukuphuma kwezo zinto kwaphuma la manqulo abantu cult lawo siwabonayo ehlabathini namhlanje. Kuba uya kuqaphela imvelo yawo nemvelo yezi zinto namhlanje, yimvelo efanayo. Ke iBhabheli imi kanye kuloo ntlambo ichumayo phaya kwaye yayingqongiwe yaze yankcenkceshelwa ngumlambo ongumEfrati kunye neTigris, kwaye yayiliziko elikhulu lezolimo, kwaye iBhabheli yayisixeko esikhulu, kwaye mhlawumbi malunga nekhulu elinamashumi amabini eemayile ngenxa zonke zesixeko, amashumi amathathu eemayile kwicala ngalinye. Loo nto iyakwenza ikhulu elinamashumi amabini eemayile kujikeleza. Bathi izitalato kwisixeko saseBhabheli zazimalunga neenyawo ezingamakhulu amabini athile ububanzi. Iindonga bezikwiinyawo ezingamashumi asibhozo ubukhulu, zaye ngokuphathekayo zimalunga neenyawo ezingamakhulu amabini ukuphakama. Babenokwenza umdyarho weenqwelo zokulwa ukujikeleza ezi ndonga ngeenqwelo zokulwa, kwaye amasango enziwe ngobhedu, kwaye loo masango ngoko ayeya kuba ngamakhulu amabini eenyawo ububanzi. Kwaye kanye umbindi wesixeko kwakumi iBhotwe, kwaye iBhotwe laliyitrone, kwaye ngombindi wesixeko kwaphuma umlambo omkhulu umEfrata. Ukuba uya kuqaphela, sisixeko sikamtyholi kuba siyilwe ngokwesixeko sikaThixo njengomlambo wobomi phambi kwetrone. Kwaye kwesi sixeko babe nezinkulu ezijingayo izitiya ezindongeni ngenxa zonke, kwaye yayisesona sikhulu esinamandla isizwe ngelo xesha sade sabetha ihlabathi elaziwayo, kwaye ihlabathi lonke lalihlawula intlawulo. Sasihambele phambili kwezenzululwazi, kwaye sasinezinto zamva ezazinokuveliswa yinzululwazi. Sasineenqwelo zokulwa zamva eziyilwe kamva, ezona zikhweqe zinamandla neentsimbi ezingcono. Yayisesona sibala seleyo ehlabathini lonke. Kwaye ngoko ngaphakathi kwezi ndonga, apho ukumkani uBheletsatsari wayengukumkani ngexesha lesi siganeko eso sithetha ngaso ngokuhlwana, ukumkani uBheletsatsari lo iBhayibhile ethi uNebukadinetsari owayenguyise kodwa eneneni yayinguyise mkhulu lowo awangena esikhundleni sakhe, ukumkani uNebukadinetsari. Kwaye abaninzi benu bayakhumbula ukuba uNebukadinetsari wayesisiqalo sezikumkani zentlanga, intloko yegolide, kwaye wenyuka waya eYerusalem kwezininzi iimayile kude, waze wathimba amaYuda kwaye wawazisa ezantsi kubukumkani bakhe, kwaye wawenza amakhoboka, kwaye babesebenzisa iinzululwazi yabo nanjalo njalo, kwaye njengokuba iRussia yenzayo xana yaya eJamani, kwaye phaya sisizathu sokuba bafumane isiqhushumbisi seathom nanjalo njalo, bafumana ezo nzululwazi zamaJamani. Yiyo loo nto behambele phambili kakhulu kangaka namhlanje, babathimba baze babathabatha babuyela nabo phezulu phaya. Bona ngokwabo babengenaso, kodwa baya bazifumana ezo zinto kanye njengokuba uNebukadinetsari wenzayo kumaYuda. Kwaye sifumanisa ukuba ngeli xesha kwakukho indoda elilungisa egama linguDanieli, umprofeti wenkosi. Wayethatyathelwe ekuthinjweni ngelo xesha. Wayekhonze njengenkosana phezu kwabo bonke abafundi ngeenkwenkwezi nanjalo njalo, kunye nezilumko neenzululwazi yeenkwenkwezi ebukumkanini bukakumkani uNebukadinetsari. kwaye ngoku uBhelitshazare wayethabathe ulawulo. UBhelitshazare wayeluhlobo lomntu ongendawo, wayengena nkathalo nje. Kwaye ngoko bonke abantu baseBhabheli ngalo lonke ukhuseleko nje ukuba babeziva ukuba babenalo bakuba bengenile kuloo masango, aze amasango avalwe azinyawo ezinamakhulu amabini eendonga amashumi asibhozo ubungqindilili. Khawucinge nje indlela ekumele ukuba babeziva bekhuseleke ngayo kwezo ndonga. Kodwa nje khumbula oku, akunamsebenzi nokuba inzululwazi ikwenze wakhuseleka kangakanani na, uThixo uya kukufumana xana usona. Lunye kuphela ukhuseleko, kwaye apho kukuKristu Yesu. Ngoku njengoko babeziva ukubaluleka kwabo okukhulu bokuba sisizwe esikhokheleyo sehlabathi, eyona iqhelekileyo impucuko yangoku njengayo leyo siphila kuyo, le Melika idumileyo. Kwaye ndibuphazamiseka ngokwam, kodwa ndiyoyika ukuba sithabatha isimilo esifanayo nabasithathayo. Ukuba siziva ngenxa yokuba sinazo loo nto esiyicingayo, iinzululwazi ezingcono kunye nemipu yoomatshini engcono kunye neziqhushumbisi ze-atom kunye nezona nqwelomoya zikhawulezayo, kwaye siluhlobo lokuba sisisizwe esikhokheleyo ehlabathini, siye saziva sikhuselekile ngandlela ithile ngaphandle koThixo. Ngona mendo mhle kakhulu, kwaye uThixo akakaze aguquke. Isimilo sakhe siyafana ngokubhekisele esonweni njengoko sasinjalo ngoko. Kwaye akukho ndawo yakuzimela ezantsi apha, kuphela kuKristu ukhuselekile. Kwaye kwesi sixeko sikhulu, njengokuba babeziva ukuba kwakungekho ndlela ehlabathini yokuba kungakho umkhosi onokuhlasela eso sixeko, ezinkulu iindonga eziphakamileyo kunye nezixhobo zabo zale mihla, kwaye babevalelekile ukusuka kwihlabathi langaphandle. Kodwa babengazi nakancinci ukuba isizwe esingendawo esibizwa ngokuba ngamaMedi namaPerezi, abo ngoku bangamaHindu aseIndiya. Indlela babengazi nakancinci ngayo ukuba kwiimayile ezininzi kude babegrumba umlambo, ukujika umlambo uEfrate, ukuze bangxishe phantsi kweendonga. Xana babeziva bekhuselekile ngalo lonke ixesha babeziva ngaloo ndlela, ukuba babesiva oko ngoko baqhubeka nokubhadula esonweni, kubonakala ngokungathi xana umntu efika kwindawo leyo aziva ukuba unokuzenzela ngokwakhe, isono siqalisa ukumbamba. Ibandla, isizwe, umntu ngamnye lowo oziva ukuba akaswele ncedo luvela ngaphandle, isono siqalisa ukulawula kuye. Oko yinyani. Kwaye siya kuqaphela kananjalo ukuba xana abantu beqalisa ukuva loo mvakalelo iphezulu esiqhelweni, isono siyangena size sibonakalise. Oko xana bevale ezo ncango bacinga ukuba babekhuselekile, kodwa uThixo wakhangela ezantsi ukusuka emazulwini, kwaye isono silihlazwa nakusiphi na isizwe. Ndiyazibuza ngokuhlwanje nazo zonke izixhobo zethu ezinkulu kunye neenkwili zethu ezilawulwa ngeatom kunye neenqwelomoya zethu zejethi ezibhabha amakhulu emayile ngomzuzwana, ezo nkqu okanye umzuzu ezo zinokude nkqu zidlule isithintelo sesandi. Kodwa ungaze ulibale koko, izono zakho ziya kukufumana. Kwaye ngeli xesha babewavalile amasango, waye babecinga ukuba babeya kuphila nje kwisiyunguma njengoko babefuna ngokuba babekhuselekile. Babesisizwe esikhokheleyo, zonke ezinye izizwe zazijonge kubo ngenzululwazi kunye noncedo. Kwaye ke ngexesha elinjengelo kwakukho uLuke uMkani wayecinga ukuba uya kuba nexesha elimnandi kakhulu. Kwaye wabeka umhla lowo apho wayeya kuba nomdaniso omkhulu okanye njengoko bendinokuthi i-rock and roll yale mihla. Akusekho kumbi kuyo, kwaye ke wamisa ixesha waze wamema bonke abantu abadumileyo, onke amajoni nabaphathi mkhosi nawo onke amakhosikazi kunye namashweshwe. Ngoku ishweshwe liyinyukazi nje elisemthethweni, kwaye uyabona xana umntu eziva ixhomekeke kuye ukuba uqalisa ukubhadula esonweni. Kwaye wabiza obona tywala bungcono obo anokubufumana ngenxa yelitheko elikhulu le-rock and roll awayeya kuba nalo. Wacinga ukuba wayekhuselekile, wacinga ukuba kwakungekho nto enokumenzakalisa ngokuba wayekhuselekile, kwaye wayenesi siyunguma komnye wale miyezo nje emva kwasebhotwe. Kwaye ngelithuba ephandle phaya emyezweni, mhlawumbi babewuhombise wonke umhle kakhulu nenene, bonke ubukhazikhazi bokuhombisa buxhonyiwe, kwaye benawo onke amantombazana emiboniso kunye nabafazi abaninzi ukuba beze konwabisa amajoni kunye notywala babo newayini zabo. Ukuba elo ayilolungiselelo lwangoku lwetheko le-rock and roll namhlanje, andazi ukuba elinye liya kubaphi. Yiloo nto ngqo kwaye babe nento yonke ilungisiwe, kwaye babeya kuba nexesha elimnandi. Kwaye akukho mathandabuzo kodwa into eninzi yabafazi abatshatileyo yeza, abayeni babo bashiyeka emakhaya njengempelesi ngelithuba bona besaphumile ukuba babe nexesha elimnani. Kwaye ngokuphambaniselana ngokungathandabuzekiyo, umama wahamba emgangathweni nosana olugulayo ngelithuba umyeni onxilileyo waphumayo ukuba abe nexesha elimnani, isisithandathu nje sisinye nesiqingatha seshumi elinesibini senye. Kwaye ndiyababona njengokuba beqalisa ukusela nokuba nexesha elimnani, kwaye ndisenokuyicinga ukuba babezibetha ngenene izixhobo zomculo, kwaye babe nomculo, kwaye abakwishumi elivisayo abancinci bejuzisana, kwaye amajoni enxilile ebamba abafazi aze abaphose phezu kweentloko zawo, kwaye baphuza aze ahlale phantsi ezitulweni, kwaye khwaza uhure ecinga ukuba akhuselekile. Melika, uThixo lowo owakhangela ezantsi ngeliya lamanxila itheko le-rock and roll, ukhangele kuni ngokuhlwanje. Kwaye elinjani lona ixesha ekumele ukuba babe nalo? Kwaye ndisenokucinga lo kumkani apha uBelteshazzare wayengu-Elvis Presley wale mihla, wayenokwenza izinto ezininzi ezonwabisayo ezo babe nazo. Kwaye konke ukuqhubela phambili kwabo kwaye bengazi lonke ixesha ukuba ukufa kwakulele emnyango. Ke nje ukuba itheko lingena kubumnani ngokwesiqhelo nje malunga nokumiselwa okukhulu kwenkqubo kamabonakude waseHollywood yale mihla, babecinga ukuba bayakwenza iziqhulo ezithile malunga nonqulo, malunga nokufana nesinxibo sika-Arthur Godfrey okanye into ethile efana leyo yale mihla namhlanje, okanye uthile u-Annie Ford omchuli we-Ertyisi, babesenza isiqhulo sohlobo oluthile malunga nomshumayeni. Kodwa uThixo usakhangele ezantsi ukusuka ezulwini, kodwa babecinga ukuba baphila kwesona sizwe eso esingenakuchukunyiswa, kodwa uvuna loo nto uyihlwayeleyo. Nje kuqaphele oko bani nokubani sisizwe okanye ibandla okanye umntu ngamnye uvuna loo nto uyihlwayeleyo. Kwaye ngokuba ndiyambona lo kumkani phakama waze wathi umzuzu nje bantombazana makhe sibe nesiqhulo esilungileyo senkolo ngomshumayeli okanye njalo njalo. Kwaye bonke ubukhazikhazi buphaphazela kwaye amanenekazi aselula esithi hupi ewe ndiyakholwa singathanda ukukuva oko. Kwaye amajoni aselula aqhubeka njengabaneshumi elivisayo banamhlanje kuba le asinto yimbi ngaphandle kwebhabheli yale mihla. Ndingummelika kodwa ke ngokunjalo noDanyeli wayengowasebhabheli ngelo xesha kodwa oko akusithetheleli isono. Ndathi kwintombazana ngelinye ixesha ingaba ungumKristu yathi ndiyakukwenza ukuba uqonde ndingummelika. Ndathi oko akuthethi kwanto hayi konke konke. Ndiyavuya ukuba ngummelika kodwa oko akunanto yakwenza nokubonakalisa ubuKristu hayi kwanto. Ukuba siyona siya kuhlawula ngenxa yezono zethu. Nje oko makuqinisekiswe kuni. Babe nomprofeti phaya kodwa babe ngayi kuphulaphula. Babe nomyalezo kodwa babe funa ukwenza intlekisa ngawo. Ukuba leyo asiyomelika yale mihla andiyazi. Banevangeli inyaniso kodwa bayathanda ukwenza intlekisa ngayo. Ke bathi makhe sihle size sifumane ezo zitya zomqenqeleko ongcwele kwaye sizizise phezulu apho kwaye sibe nesiqhulo esilungileyo ukuphuma koko. UThixo akabavumeli aboni ukuba bahlekise ngabantu bakhe. Uyakuhlawula ngenxa yoko ngenye imini. Kwaye bahamba bazithabatha izitya zenkosi baze bazizisa phezulu etempileni kwaye babeya kuba nesiselo esimnandi ukuphuma kwizitya zenkosi. Kwaye xana bagalela iOrtels 92 okanye iBaft Blue Ribbon yabo kuzo ukuze babe nesiqhulo esilungileyo ukuphuma kuzo. Oh, babethanisa iglasi nezitya baze baqalisa ukusela kwaye bahleka baze bahlekisa ngonqulo lwenkosi babengayazi into ababeyenza. Kwaye sinjalo nesi sizwe ngokuhlwanje asinalwazi ngokwala umyalezo wenkosi uYesu Kristu kubhaptizo lomoya oyingcwele nokuzalwa ngokutsha. Nangona babengabenkolo ngoku elo theko linxilileyo le-rock and roll babengabenkolo ngokuba iBhayibhile yatsho oko bazukisa ooThixo babo. Ngoko usengahlala ungowenkolo kwaye nangoko ube usaphosisile kunjalo oko. Asikuko ukunyaniseka kukho indlela ibonakala ilungile emntwini kodwa isiphelo sayo yindlela yokufa. Ke babe nebandla elikhulu laseburhulumenteni nenkolo leyo babe nokuyikhonza kwaye bahlekisa ngezinto ezingcwele zikaThixo. Kwaye oko kuqheleke kakhulu namhlanje ukwenza intlekisa ngezinto ezingcwele zikaThixo. Babiza abantu abo abazama ukuphila ngokucocekileyo nesidima nangokuthe tyi bababiza ngodidi lwakudala okanye umqenqeleko ongcwele okanye uhlobo oluthile lwegama elihlazisayo kwaye babize izibabalo zenkosi ezo ezenzayo. Ukusebenza komoya ongcolileyo onjengomvumisi okanye umtyholi. Oh, ningathini na ukuphepha umgwebo? Igazi labafeli inkolo libiza ukuchasene noko. Ukuba uThixo akasigwebi esi sizwe ngenxa yesono saso sale mihla, uya kufuneka ukuba avuse iSodom neGomora kwaye acele uxolo kube ngokubatshabalalisa. Kunjalo oko, sibopheleleke kugwetyweni. Kwaye ezi zimanga zinkulu ezo enizibonayo zisenziwa ngumsindisi wethu osikelelekileyo zimiqondiswe elumkisayo zokuba umgwebo okufuphi kwaye usikamile esi sizwe ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye usuka empuma ukuya entshona usuka emantla ukuya emazantsi kwaye balalile balihleka baligxeka balibhale emaphepheni abo njengobuvuvu ucinge nje oko ibhabheli yale mihla ngoko ngeli thuba baselayo bebethanisa iindebe zabo besela ngequbuliso xa nalo mfana ubalaseleyo udlala ifilimu ogama lingubelethatare wayesele nje malunga nokusela endebeni yabo amehlo akhe ayebonakala ingathi aphumele ngaphandle njengoko wajika wakhangela ebhekise enqabeni kuba wabona kuvela ezulwini isandla somntu saza saqalisa ukubhala sinyuka sisihla eludongeni ndifuna ukuba niqaphele sabhala emtyabekweni ngoku mhlawumbi iziphatho zezibane zazihleli ngaphandle kubukhazikhazi bokuhombisa apho babe ne-rock and roll yabo yale mihla zabe izibane zidanyaza nxamnye nodonga uthixo akazenzi izinto ekoneni iphandle kanye phantsi kwezibane apho uthixo athetha khona ziyashukume ke umbhalo wesandla wakhe ongaphezu kwendaba wawusemtyabekweni oludongeni emehlweni abo bonke kwaye ukumkani umele ukuba wawubona kuqala lo mqhuli wodumo wale mihla iqhula elililo likanomathotholo umdlali kamabonakude njengoko ebethanisa iglasi ukuba asele okanye indebe loo nto awayenayo esandleni sakhe amehlo wakhe aphumela ngaphandle waze waziva eshukuma wonke ndingacinga ukuba wenza njalo ibhayibhile yatho oko amathambo akhe akhululeka ukuphuma ekuhlanganeni kwamalungu ngokuqinisekileyo washukunyiswa wonke ngokuqinisekileyo ngokwaneleyo xana uthixo eqalisa ukubonisa imiqondiso yakhe lixesha lokushukunyiswa njalo oko kwaye njengoko waqaphelayo iculo lakhe le-rock and roll lamenza washukuma kwaye ngoko njengokuba waqaphela lo mbhalo wesandla eludongeni ndinokucinga ukuba umfazi wakho omncinci ogama lingazwayo nemilebe yakhe iqatyiwe ukujikela kangendlela endingazi kwanto ngayo neenwele zakhe zonke zibotshelelwe ubukhazikhazi bokuhombisa kwaye emjewuzisa kunye nala majoni anxilileyo wathi ndiyazibuza ukuba yintoni ingxaki ngenkwenke ngokuhlwanje njengoko wayehleli phantsi kwaye omnye umfana wambamba kwaye wathi kulungile makhe sidanise oku kulandelayo kuni kwaye umculo wema esi sizwe sikhulu sonayo ngelinye ixesha i-rock and roll zenu ziya kuma ukuba nikuphulaphula kwezwi lomshumayeli niyakuphulaphula kwisandla sikathixo emgwebeni ngenye imini kodwa i-rock and roll iya kuma kanye njengokuba amaqela omculo enzayo kwaye badlala ndisondela kuwe thixo wam kwi-titanic ngenye imini niyakusitshintsha eso singqi kwaye umculo wema kwaye baqaphela iqhula labo elaziwayo eyabo inkwenkwezi yenkqubo kamabono akude kwaye yayimile amadolo akhe engqubana kunye njengokuba ekhangele kwaye ebona le nto inkulu yenzekayo ngokuba wathi zonke iindonga zivaliwe ngenxa zonke ndinabalindi bam bemi esangweni amadoda am onyuliweyo kodwa uyabona uthixo akunyanzelekanga ukuba angene esangweni ngendlela ocinga ngayo uhla esuka ebuqhaqhawulini kwaye isandla sakhe sasibhala eludongeni kwaye ngokukhawuleza ekubeni ekweyona ndawo yale mihla ibhayibhile yathi wabiza bonke abavumisi bakhe izazi ngeenkwenkwezi bonke oobhishophu oogqirha noopopu kunye neenkokheli zecawa nanjalo njalo kwaye wathi ngoku ndiya kunixelela manene ndininike inyhweba yokuba nishumayele kwaye ndenze loo nto ebendifuna kuyenza ngoku Tolikani, Gengaya, Oko Kuselu Tongen. Kodwa kanye nje ukuba kwakunjalo ngoko ke kunjalo ngoku babengaqhelananga namandla angaphezu kwendalo babengazi kwanto malunga nawo babengayazi indlela yokutolika ilwimi ezingaziwayo babengazi kwanto ngolwimi lwasezulwini kwaye babothukile babengazi kwanto malunga nalo kwaye njengoko bonke babemi phaya Mulani, oku kukungeniswa kobukumkani bentlanga. Kwaye, njengokuba bungena phantsi kwamandla angaphezu kwendalo, kuya kuphuma phantsi kwamandla angaphezu kwendalo. Kodwa ababhishophu neenkokeli zecawe noogqirha abakhulu, babengenakutolika amandla angaphezu kwendalo. Babengazi kwanto malunga nawo. Bakhangela kuzo zonke iincwadi zabo zobugcisa, kwaye abazange bafumane kwanto inokuthelekiswa nawo. Uyabona, izinto zokomoya ziqondwa ngokwasemoyeni. Kwaye ngoko bonke babephazamisekile, kwaye babengazi uba mabenze ntoni. Kwaye ekugqibeleni, ukumkanikazi omncinci, khumbulani, wayengekho kwitheko le-rock and roll. Kwaye ekuphela kwendlela awayesazi ngayo ukuba kukho into eyenzekayo. Kwafika ilizwi kuye lokuba ukumkani wayegungqisiwe wonke. Kwaye itheko lalimisiwe, wayeyakwenza elinye lamakholwa alungileyo. Kwaye ngandlela ithile, wayengomnye ongazange alibale. Wakhawuleza ukuya kwitheko, kwaye njengokuba ebona iqhula lale mihla lishukunyisiwe lonke, nalo lonke iqela lakhe lomculo, wathi, Oh, kumkani, phila ngona phakade. Kodwa wayengazi ukuba wayesele efile kanye ngoko. Wathi, phila ngona phakade. Ndiyazi nonke nikhathazekile malunga nalo mbhalo wesandla useludongeni. Kwaye ndibona upopu noobhishophu neenkokeli zecawe noogqirha bobuthixo. Kwaye akukho namnye kubo onako ukuwufunda. Kodwa kumkani, makhe ndikuxelele into ethile. Kukho indoda ebukumkanini bakho, leyo eyaziyo malunga nokungaphezu kwendalo. Mzalwane, xana sibona umbhalo wesandla eludongeni namhlanje, kodwa kukho indoda eyaziyo malunga nawo. Usenokuba uye kuyo yonke iofisi yoogqirha esixekweni kwaye bakuxelela umelwe kukuba uze kodwa kukho indoda usenokuba uye wabhadula esonweni de umphefumlo wakho wabe umnyama ungcolisekile njengeendonga zesihoko kwaye sele ulungele ukuzibulala ngaphandle kwethemba kodwa kukho indoda kwaye igama layo nguYesu Iyawazi amandla angaphezu kwendalo kwaye isebukumkanini bethu kuba singabantwana bobukumkani bakhe kukho indoda wathi uyawazi amandla angaphezu kwendalo kuba kwiminyaka eyadlulayo bafumana umoya kaThixo kuyo kwaye ke wayenomoya wobulumko wayenako ukuwatolika amaphupha wabona imibono kwaye ngamnye kuyo nje wawuchanekile kanye ke musa ukukhathazeka ndinike nje imizuzu embalwa kwaye ndiya kumzisa apha kuya kubakho imini enye oya kubiza kuye usenokungabi nalo igumbi lakho endlwini yakho uxakeke kakhulu ubukela umabono wakude udlala amakhasi usela utywala uzimasa amatheko e-rock and roll kodwa kukho ixesha elinye oya kubiza kuye kunjalo oko kwaye ke udanieli wangeniswa kwaye njengokuba wayengeniswa umshumayeli wobulungisa umfo wakwathixo andizange ndikucinge ukuba umfo wakwathixo ube nokuphila kwindawo enjengaleyo ngaphandle kokuba wayekhe wakhwaza nxamnye nayo kodwa uyabona ukumkani akazange ayinanze loo nto naso isizathu sokuba abe kule meko awayekuyo kwaye bazisa udanieli waze wathi utheni opopi bakho kunye noogqirha bengakwazi ukukutolikela babengenanto yokutolika ngayo ke ngoko kwenzeka ntoni udanieli wathi Oh, Belshazzare, ubuzazi zonke ezi zinto azifihlakele kuwe. Kwaye ndithi kwiMelika, yinqwenela ukuba bendinokubenza ngalo mzuzu, liveni izwi lam. Aningabo abangazaziyo zonke ezi zinto. Njengoko izizwe ngenxa yengaphambili. Zonayo kwaye zenza loo nto siyenzileyo silinganisiwe esikalini safunyanwa silambatha kwenzeka ntoni efrance kwenzeka ntoni egermani kwenzeka ntoni nako ezinye izizwe ezasela iwayini abafazi kunye nexesha elimnandi yasoloko iphuma ngaloo ndlela kwaye asikhuselekanga kumgwebo uthixo ulilungisa kwaye wathi uyihlo indlela uthixo wamenza ngayo isizwe esikhulu kodwa wakulibala oko kwaye wenza kwa ezo zinto zinye ezo uzenzayo waze uthixo amjikela ekubeni abe lirhamncwa lasentle wathi uyazazi ezi zinto kwaye ngoko uthabathe izitya zakhe ezingcwele waze wenza intlekisa ngazo qaphela wathi umbhalo umiswe eludongeni kwaye ngeli xesha ubukumkani bakho bubaliwe ngamanye amazwi khangela apha mfundini iintsuku zakho zibaliwe ubukumkani bakho bususiwe kuwe bunikwele kwesinye isizwe esikhohlakeleyo isizwe esingenabuthixo esinye eso sibi njengoko banjalo uthixo wenza isono silwe nesono ndiyazibuza namhlanje kanye ngelo xesha linye mandikhe ndithi kuqala xana wayemi phaya ekhangele lo mbhalo oseludongeni wayengazi nakancinci ukuba kanye phantsi kwamasango kanye ngoko abalindi babesele bebulewe kwaye amajoni ayesezitalatweni ebulala abalindi basebhotwe babekwizinyuko kwaye abo bafazi bemi phaya kude neentsana zabo kude nabayeni babo namadoda kubafazi babo bonke benxilile bephulaphule kuhlobo oluthile lomdaniso wale mihla kwaye beqhubeleka kwaye amajoni aye kwizinyuko kwimizuzu embalwa ukumkani wayeza kunqunyulwa lonke elo gquba lamadoda linxilileyo laliya kunqunyulwa abantu abangakholwayo kuthixo isizwe esilawulwa ngumtyholi kwaye abafazi babeya kuhlutywa iimpahla zisuswe kubo amantombazana amancinane nabo bonke baze badlwengulwe esitalatweni ngoko babanjwe ngezithende baphakanyiselwe phezulu kwaye baqhekezwe iintloko zabo ngenxa zonke zedonga babanqunqe babavule emva kokuba beye baphila nabo ngenkanuko aphambeneyo anxelileyo amajoni yayisemnyango kuba babelinganiswe esikalini baze bafunyanwa belambatha kwaye ndiyazibuza namhlanje kuko konke ukuqhubeka kwale mihla konke ukuhleka nokwenza intlekisa ngeenkonzo zempiliso behleka kwaye behlekisa ngebandla likathixo ophilileyo kwaye beqhubeleka kanjengoko iBhayibhile yathi bayakwenza njalo abathiwe lwali likratshi benokumila kokuhlonela uthixo ukanti bayawakhanyela amandla ako ndiyazibuza ngaloo mhla xana sicinga ukuba sikhuseleke ngolona hlobo kwaye ngequbuliso sifumanisa ukuba irussia ingaphambi kwethu ngeminyaka emihlanu kwinzululwazi siye saba kumatheko amaninzi kakhulu siye sabhathula kakhulu esonweni ibandla lilele kakhulu alisayikhathaleli imihlangano yomthandazo kwakhona abakhathali bona nabo bafaka izwi okuchaseneyo nokungokwenene umoya wenyani kathixo ophilileyo abasoze baba naye bangamahlelo gqitha banxityiswe ngolona hlobo abana xesha lemihlangano yomthandazo bakoomabonwa kude nakwimiboniso yemifanekiso nokuzulazula bejikeleza nokumatheka ukunxila nezinto nyani leyo oko kusenokuvakala ngokuthi dilwa kudala kodwa yiloo nto isizwe siyisweleyo namhlanje kukho ubusiso obuninzi kakhulu malunga nevangeli kunye nokuncikiswa kwegraves erabha imelwe kukuphathwa ngezandla ezinganxityiswanga ngomoya oyingcwele ngokwenene uBilly Graham wathi malunga neveko okanye ezimbini ezidlulileyo komnye wemiyalezo yakhe wathi esi sizwe sisenokuba yindawo yerussia nangaliphi na ixesha irussia ikunqwenela siphi na uya kuthenga irekhodi zika-Elvis Presley kwaye uhlale ekhaya ukusuka enkonzweni uze uve usiyamthanda ususi ngenye yezintsuku ubekwe esikalini waze wafunyanwa ulambato kwenzeke ntoni kukho umbhalo wesandla useludongeni amarussia abeke phezulu isikhanyiso sokujonga eso esingenakulawula kwanto malunga naso amakhulu amahlanu emayile ukusuka emhlabeni kwaye inganokubeka isiqingatha seshumi elinambini lazo phezu kwe-United States kwimizuzu engamashumi amathathu alandelayo kwaye ikhwazi ithi nikezelani okanye nibe yimfumba yothuthu kwimizuzu nje embalwa bangakwenza oko akukho nto leyo esinokuyenza ukubanqanda kusezandleni zabo abangenagazi abangenantliziyo amakomanisa angamhloneliyo uThixo yiloo nto uThixo ayisebenzisayo ukwenza ukuba isono size kukhanyeni ngokuqinisekileyo kunjalo ukuba uya kufunda iBhayibhile iRussia imele kukwenza oko ngokwesityhilelo kulungile nina befundisi besiprofeta nisenokwahluka koko kodwa lindani nje kude kube kuphelile irussia ibekwe apha ngenxa yaloo njongo kanye bhayibhile yatsho njalo ngoko nantsi apha inesikhanyiso sokujonga sputnik sizamile ukudubula esinye ngobunye ubusuku sasicinga ukuba siya kwenza kangako njengoko benzayo saphakama iinyawo ezintathu ukusuka emhlabeni saze saphelela emoyeni ininzi kakhulu irock and roll nesono silinganiswe esikalini saza safunyanwa silambata thixo yiba nenceba intoni esiya kuyenza yintoni enokwenzeka ukuba banokuthumela ezo zikhanyiso zokujonga isputniks kunye nezo ziqhushumbisi baze bathi zinikezeleni okanye nibe yimfumba yothuli ngemizuzu nje emihlanu kakade urhulumente wethu ukusindisa ubomi uya kunikezela yiloo nto kuphela abanokuyenza ngoko yintoni eyakwenzeka kwabanye benu mamelika sonke abo silapha hayi apha kodwa ndithetha ngelizwe lonke ndithetha ngelizwe lonke nani bancinci balulumkileyo nizenza ngokungathi nazi yonke into namantombazana ajikeleza nemilebe yenu emincinane eqatywe ngathi luhlobo oluthile lwentyatyambo yenyibiba kwaye niyakuhlela kumshumayelo ekoneni sishumayela ivangeli kwaye wena umncinci wokwishumi elivisayo ocinga ukuba unobukroti ngakumbi kunokuba unobukrelekrele bokulawula intoni eyakwenzeka kuwe tata wena uhlala ekhaya ngokuhlwa kunye nomama nize nibukele umabono wakude ilixa ujuniya unkwenkwana ekwinqwelo yomdyarho kwaye usisi esezantsi enkantini kwindawo ethile kwaye usezantsi phaya esenza irock and roll yakhe kwaye nibukele umabono wakude kwaye nihlekisa ngevangeli yintoni eyakwenzeka kuni lungu lecawa siya kuba yintoni isiphumo sakho usenokuba negama lakho kuyo yonke incwadi yeyona nkonzo inkulu esixekweni kodwa ngaphandle kokuba uphantsi kokhuseleko lwegazi lwenkosi uyesu uya kutshabalala nabo abaya kutshabalala akusekho themba ngenxa yakho yintoni eyakwenzeka kukho isikhanyiso sokujonga phezulu phaya isputnik kwaye yintoni eyakwenzeka isizwe siya kunikezela kakade leyo kukuphela kwento efanelekileyo urhulumente anokuyenza ngoko kwenzeka ntoni iliza emva kweliza lomthwalo wenqanawa yamajoni iliza emva kwelizwa leenqwelomoya aya kuhlela kwesi sizwe abafazi baya kudlwengula ezitalatweni yintoni ubuya kuyenza oko kokwabo bakukhabele ngaphandle ekhayeni lakho baya kulithabatha kuya kwenzeka ntoni kuni mantombazana aselula nani bafana nani nonke ngelo xesha isono kufuneka sihlawulelwe akunamsebenzi nokuba sisiphi na isizwe okanye ngubani na siya kwenza oko kumntu ngamnye okanye isizwe siya kuhlawulelwa kwaye igquba labakhohlakeleyo abangahlonyeli thixo abanamadiva amajoni obukomanisi aya kubaqhakamfula abafazi benu azabadlwe nkulu amantombazana enu aselula kwaye niyakuma kwaye ngokunjalo akukho nto nye nokuyenza malunga nako yintoni ebangela oko ngenxa yokuba niye naphulaphula kwizinto ezinjengezi nkqubo zikamabonakude ze-rock and roll nesono namshumayelo othile obandayo olukhulu ongakwaziyo ukutolika amandla angaphezu kwendaba umbhalo wesandu seludongeni njalo oko kwaye sibekwe esikalini saza safunyanwa silambatha kunini apho oko kungenzekayo nangaphambi kokukhanya kwemini kusasa kubanya kukunqanda oko kuzame ibhayibhile yathi iyakwenzeka kodwa makhe ndinixelele oko akunakuze kulichukumise ibandla likathixo ophilileyo siya kube simkile ngelo xesha ke sihlobo phulaphula ukuba oko kusondele kangako kwaye sibona umbhalo wesandla eludongeni akukho nto inokunqanda le nto ekubeni ngenzeki ngoku imelika kushunyayelwe kuyo angungaphezu kwendalo kwenziwe kwaye baqhubeleka bebhadula kanye phezu kwencopho yayo yiya kwelizwe endaweni ithile zowubambe imvuselelo kwaye ube namashumi amane abaguqukayo ngeveki kwaye ubuyele emva kwiiveki ezintandathu awunabo nabani idama lakudala lilotywe loma uThixo unabaninzi kakhulu nje abonyulileyo kwaye xana owugqibela ingenile oko kuvala ucango kwaye kuphelile ngoko akukho nto iseleyo ngaphandle komgwebo xana inceba yaliwe kwaye naku sisekupheleni kwendlela kungaphezu kwendalo sele kwenziwe kuye kwahlekwa kwaye kwahlekiswa ngako kwaye into yokugqibela uThixo uze ngamandla angawakhe ngonyana ongowakhe oyintanda ukuze asebenze ngebandla lakhe kwaye bathi kukusebenzelana nemimoya okanye umtyholi yintoni enye inokusala ngaphandle komgwebo kwaye nanku umbhalo wesandla oseludongeni kodwa ukuba oko kusondele ngolo hlobo kwaye nawuphi na umfundisi uyazi ukuba ibandla liya kuxhwilwa ngaphambi kokuba kungene imbandezelo ke ukuba oko kusondele kangako kungenzeka ngaphambi kwentsasa kuthini malunga noxhwilo lukufuphi kunoko ow malibongwe igama lenkosi ukubuya kwenkosi kusondele umbhalo ubhaliwe kwaye ubhalwe ebhayibhileni kwaye siphilela ukuwubona ingaba uyakwenjenjalo ngokucenga kwezwi lam yamkela uYesu Kristu ngale yure guqukani nibhaptizwe watsho uPetros nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likude nakubantwana benu nakwabo bonke abakude kuba alikho elinye igama elinikiweyo phantsi kwezulu phakathi kwabantu enimelwe ukusindiswa ngalo ngaphandle kokuba ningabakakristu usenokuba ngumwisile umbhaptisi umpentekosti umnazarini umkatoliki ulahlekile ude ube ungokakristu kwaye uKristu uza kuwe kukuzalwa ukutsha ngomoya oyingcwele mamkele ngokuhlwanje ngelithuba sithandazayo
with your heads bowed I just wonder
ngentloko zenu zithotyiwe ndiyazibuza nje oku bangaphi abalapha abaziyo ukuba le nto inkulu iyakwenzeka usengaya kumandlalo nonkosikazi wakho ngokuhlwanje kwaye ngentsasa uyakube emkini wena tata nomama ningancamisa amancinci benu ukuba balale ngokuhlwanje kwaye ngomso ngentsasa umandlalo omncinci ube ungenanto kwaye uyakubaleka usihla ngesitalato ukufumanisa ukuba kwenzeke ntoni na kunkosikazi Jones umkile naye uqhwilo lokufuphi ibhayibhile kunike ngokucacileyo kwaye kulo mhlangano ngeli lixa usenethuba njengamadoda obukrelekrele nabafazi bobukrelekrele kutheni ningalunyamekeli olobizo entliziyweni yenu nize nithi nkosi thixo nizalise ngobo bomi obungunaphakade ukuba umoya wakho usengumbono wobungqoni ubopheleleke emhlabeni kodwa umoya kathixo lowo ophuma ezulwini ungena entliziyweni yakho uze unike umoya oyingcwele kuwe xana imbandezelo ifike umoya oyingcwele ubuyela kumenzi wawo kwaye uhamba nawo akunamsebenzi nokuba ungowenkolo kangakanani na awusayi kuhamba ngaphandle kokuba kukho into ethile phaya ukukuthabatha bangaphi ngokuhlwanje ngeentloko zenu zithotyisiwe ebusweni balo myalezo eninokuthi niphakamisele izandla zenu kukristu kwaye nithi thixo ndizizalise ngomoya wakho oyingcwele kwaye ukuba ungeza ndifuna ukuhamba nawe ningaphakamisa izandla zenu thixo nisikelele nje kulo lonke bantu ngokoqobo amakhulu amabini okanye ngaphezulu izandla siphezulu emoyeni mhlobo ongumoni ukuba uzange umamkele uKristu ubungathi ngeli xesha usiphakamise isandla sakho uze uthi Nkosi Yesu yiba nenceba kum thixo akusikelele nekazi thixo akusikelele ngapha nawe emva phaya ongomnye umntu nje ndikhumbule Nkosi thixo akusikelele ngapha ezantsi apha Nkosi ibe nani ndikhumbule oh Nkosi amehlo am asanda kuvuleka ndiyaqonda ukuba mhlawumbi ndiye ndabanga ukuba ngumKristu ixesha elide kodwa andizange ndazi ukuba yintoni ukuzalwa ngokutsha andizange ndamamkela umoya oyingcwele ngoko ke ngaphandle kokuba umntu azalwe ngokutsha akasayi kungena ebukumkanini okanye akanako nkqubi nokububona ubukumkani ungasiphakamisa isandla sakho uze uthi yiba nenceba kum ow moya oyingcwele waye xana usiza ngenxa yebani ndithabatha thixo akusikelele nenekazi angenje njalo nomnye umntu ndikhumbule ow thixo akusikelele mhlekazi thixo akusikelele nenekazi ndikhumbule ow thixo thixo akusikelele apha mfo mncinane thixo akusikelele ngaphaya nenekazi emva phaya nenekazi eliselula emva nawe emva phaya nenekazi yiba nenceba kum ow thixo xana ndibona umbhalo wesandla useludongeni ndikrelekrele ngokwaneleyo yithi ukubona loo nto esele ithethiwe ukuphuma ebhayibhileni ngokuhlwanje ukuba oku kukuziphinda kwembali sisekupheleni akukho nto enokunceda into leyo eya kutshabalisa ihlabathi isezandleni zendoda engumoni kusekho nje abambalwa kwakhona usenokuba ngowokugqibela lowo owamiselwayo ukuza kukristu xana lowo owokugqibela efika umgwebo uyantlinta usasele into enye okwangoku leyo isenokuba nguwe ungamamkela ngokuhlwanje ngelithuba silindileyo ezithile ezingamashumi-2 ezingamashumi-3 izandla ziye zaphakanyiswa ngoku asinandawo apha yokubizela esiguqweni ukuzisa abantu ngaphambili apha ngokuba asinayo nayiphi na indawo kodwa ndiya kunicela ngokuqinisekileyo ow nyanisekani kwaye niphulaphule izwi lesilumkiso nyanisekani nize nimcele uKristu kanye kuloo ndawo nihleli kuyo Nkosi yiba nenceba kum mnamoni kwaye undamkele ndingekagqitheli ngaphaya komkhusane wenceba phambi kokuba ndone imini yam yobabalo imke yiba nenceba kum Nkosi kwaye uya kuyenza loo nto ngoku thandazani ngolo hlobo ngeli thuba ndithandaza nani Nkosi enoyona simi kwimeko eyoyikekayo ngokuhlwanje njengokuba sifunda izwi lakho kwaye sisazi ukuba phantse nangayiphi na iyure oonomathotholo bangadanyaza kwaye amaqela e-rock and roll aya kucula ndisondela kuwe thixo wam kodwa sekusemva kwexesha ngoko umgwebo sele untlithile iintolomlilo zalathiswe kuthi intshabalala ngeemayile emva kweemayile ngezisindo emva kwezisindo zazamandla e-atom atshayela umhlaba nanjalo njalo oko kuya kutshisa ihlabathi lonke liphela kwaye sesandleni zamadoda angaboni kwaye ibhayibhile yathi leyo yiloo ndlela ekuya kwenzeka ngayo kwaye sibona umbhalo wesandla eludongeni Oh Nkosi Thixo andonelanga ukuzama ukuzisa umyalezo onjengalo ebantwini kwaye ndiziva ndimncinci kangakanani ndimi apha ukuzama ukusingatha umxholo onjengalo kodwa ungandixolela ngenxa lenye yam yokungakwazi ukuyenza kodwa ngandlela ithile ngokusuka entliziyweni yam ndiyakucela ukuba untywilise umyalezo ngendlela onokuba nayo ngayo ezintliziyweni zabo kuba ndiyibona iyure isondela kwaye yiba nenxeba, Thixo, usindise elona lo uze ubazalise ngomoya oyingcwele, kwaye yangabangaba ngabantwana bakho abajijelwe ngokungcwele kubulungisa bakho, baze bamkele ukhuseleko oluvela kwinkosi uYesu. Kuba isizwe sethu asikhuselekanga, siye sacinga ukuba sasinjalo, ngokukwanjalo nobukumkani baseBhabheli babucinga njalo. Kodwa ngalo lonke ixesha kwakukho isizwe esingendawo sisebenza, kwaye bekukho isizwe esingendawo sisebenza kude kube ngoku. Siyazi ukuba singaphambili kwethu, kwaye thina sikwinceba yaso. Nkosi, ibandla likwinceba yakho. Baya kutshabalalisa, kodwa uya kulithabatha ibandla lakho.
Oh Lord, take us into your care tonight and bless us for Jesus' sake, and in his name we pray. Amen.
Oh Nkosi, sithabathele kwinkathalo yakho ngokuhlwanje, kwaye sisikelele ngenxa kaYesu nasegameni lakhe siyathandaza. Amen. Njengokuthambileyo umzuzu nje, yibani nenhlonipho. Kweli thuba sicula ngoku, thabatha uluhlu lwezidingo, inventory.
On the portal he's waiting and watching, watching for you and for me. Come. Where? Come up. Come up higher. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is.
Oh, ibingayi kuba lixesha elimnandi ukuba yenzeke nje kwangoko. Oh, ilungile, nangaliphi na ixesha usele elungele. Amen. Ndivuya kakhulu ukumazi yena. Ndivuya kakhulu ukuba lo mzimba mdala ubuthathaka, lowo womayo apho uya kuguqulelwa ngomzuzwana ngokuphanyaza kweliso, ya kubuyela kube ndingumfana kwakhona uze ndiphile ngonaphakade. Abadala baya kuba batshaphaya ngonaphakade, benziwe kumila kumbi ngomzuzwana wexesha. Okungena kufa kuya kuma kusemfanekisweni wakhe. Inkwenkwezi nelanga baya kuzegqitha ukuqaqamba. Enjani yona inyweba, musa ukumjikela. Oh, indlela oya kumfuna ngayo ukuba athi wenze kakuhle. Ngaloo mini yanaphakade, musa ukumgxotha umsindisi othandekayo entliziyweni yakho. Musa ukumgxotha, yenza obu kube bobusuku. Bangaphi abamthandayo ngentliziyo yenu yonke, kwaye nikulungele ukuba angeza. Oh, indlela endinombulelo ngayo. Awuziva ngokungathi ukhuhliwe ngoku. Ngaphakathi ivangeli sihlanjwe ngamanzi elizwi. Fikelela njengaphaya ecaleni kwakho, kwaye uqhawule izandla nomntu othile uthi, Thixo akusikelele, ndiziva ndonwabile ngenene. Thixo akusikelele mphambuke, Thixo akusikelele dade mzalwane. Singumntu ongumhambi endleleni, sihamba kuhola wendlela omkhulu omdala. Ndixela kuyo yonke indawo apho ndiya khona, kungangcono ukuba ndibe ngumkhristu wexesha lakudala, Nkosi. Unayo nantoni endiyaziyo. Ngoku ngelithuba nje sikulomzuzwana wentlonipho yakholwa ukuba sekusemva kwexesha nje kancinci ukubiza umgca ukuthandazela. Makesi yakholwa ukuba umoya oyingcwele ukholisekile kakuhle eli nani likhulu lisiza kuKristu. Ngoku uzifumanele ibandla kanye ngokukhawuleza baptizwa uze ungene kwelo bandla, ibandla elilungileyo elizaliswe ngumoya. Kwaye phaya uhlale khona okoko nje usadla ubomi. Yeyiphi imisebenzi uKristu leyo awathembisayo ukuba uya kuyenza? Wathi, imisebenzi leyo endiyenzayo mna niya kuyenza nani. Ngoko ubukho bakhe bulapha. Ngoko ndiyazi bahlobo, ndiyazi ngaphandle kwamathandabuzo ukuba uYesu ulapha. Kukho indoda apha, ikwayiloo ndoda inye leyo yayihamba eGalile. Ikwayile ndoda inye leyo yakuhlawulelayo ngegazi layo yaze yakuphilisa ngemivumbo yayo. Kwayilapha ukusebenza nokwenza yonke into eyayenzayo ngokuba iseyikwayinkosi uYesu. Ngoku makhe sithandaze nje umzuzwana ngokuzolileyo. Yiba nje semthandazweni ngeli thuba ndisazama ukufumana ingqondo kamoya oyingcwele. Ke laa mculo omnani, indlela le abantu abasekungcuthekisweni ngokuhlwa nje abangathanda ukukuva oko. Abantu abo mhlawumbi abakha bahlala kwisitulo eso ohleli kuso ngokuhlwa nje bayivile ivangeli baze badlula.
Too far gone now.
Basekungcuthekeni ngokuhlwanje. Indlela abanokuthanda ngayo ukuthabatha eso situlo uhleli kuso. Bakude bemkile kakhulu ngoku. Boss, wena owenza amazulu nomhlaba. Wena owathumela inkosi uYesu esikelelekileyo apha emhlabeni. Kwaye kuye kuhleli inzaliseko yomoya. Kwaye wathi ngemilebe yakho, ndingumdiliya nina ndingamasebe. Umdiliya uthwala isiqhamo ngokwawo, kodwa amasebe athwala isiqhamo. Ndiyakuthandaza Thixo ukuba uya kuzibonakalalisa ngokuhlwanje phakathi kwenu, ukuze aba bantu bazi ukuba umyalezo lowo nje othe washunyelwa, ukuba uvela kuwe, ukuba uyasilumkisa, ukuba sizilungiselele, kwaye imihla yokugqibela sele ikufuphi. Kusenokuba kukho abantu abagulayo abahleli apha, Nkosi. Banike inkuthazo ukuze baphiliswe, kuba sikucela oku kwenzela uzuko likaThixo. Ngoku, Nkosi, nje ukuba sizinikela kuwe njengebandla loThixo ophilileyo, ndibona ndicinga ukuba sonke isandla apha siphakanyisiwe. Kwaye ndiyakukucela ngokuhlwanje, Nkosi, ukuba usenzele into ethile ekhethekileyo, kwaye siphe kanye ngoku ukuba aba bantu babe nako ukuzinikela ngendlela yokuba umoya oyingcwele ahambe ngabo. Ngokholo olungako, nokuze ndibe nokuzinikela kuwe kwaye uya kusebenza ngezipho zakho kwaye uzingqine ngokwakho phakathi kwethu, ukuba kusenokubakho abasemzini phakathi kwethu. Sikucela egameni likaYesu. Amen. Kuba wasoloko ebonisa inceba ngaphambi komgwebo, ndiyakubacela nje abalungiseleyo ukuba bahlale phaya kwaye bathandaze. Masithandazeni. Kwaye ngoku ngakumbi bendishumayela, kwaye ndiyakucela mhlawumbi nina bantu balapha ngaphambili okanye nokuba uphi na, qalisa nje ukutsho oku. IBhayibhile yatsho ukuba ungumbingeleli omkhulu lowo unokuchukunyiswa imvakalelo yobulwelwe bethu. Ke ngoko ukuba ungumbingeleli omkhulu lowo obenguye izolo, usekwanguye namhlanje. Ngoko ukusebenza kwakhe okufanayo oko akwenzileyo izolo uya kukwenza namhlanje ukuba usekwanguye. Ingaba oko kunjalo, ke ukuba unokuchukunyiswa ngoku, umchukumisa ngemvakalelo zobulwele bakho kwaye umvumele aphendule. Cinga nje xana wema ngakwisihlwele ngolu hlobo ngenye imini, kwabakho indoda eyezayo eyayibizwa ngoPetros okanye igama lakhe lalingusimoni, kwaye wathi, igama lakho ungusimoni, ungunyana kaJonas. Kodwa ukususela ngoku uyakubizwa ngokuba ungupetros, waba ngubani? Umpostile oyintanda. Xana uPhilip wamfumana uNathaniel waza wenyuka wathi, bonani umsirayeli lowo ekungekho nkohliso kuye, ngamanye amazwi umKristu, umntu onyanisekileyo. Wathi, undazela phi rabi? Wathi, ngaphambi kokuba uPhilip akubize, xana uphantsi komthi ndakubona. Umfazi onethombo legazi waphuma wajonga phezu kwesihlwele. Babecinga ukuba imisebenzi yakhe yayiyeyomtyholi, baza bathi entliziyweni yabo, ungubhelezabhuli. Kwaye waziqaphela iingcinga zabo. ngaboko kunjalo. Wathi, andenzi into ade ubawo andibonise kuqala, kwaye imisebenzi leyo endiyenzayo mna niya kuyenza nani. Ke umelwe kukuba njalo ukuba uyasebenza ebandleni lakhe, ngokuba elo lilizwi lakhe. Ngo, ndifuna ukunibuza, ukuba kwesi sihlwele ubuncinane abantu ababini okanye abathathu, inkosi iya kubavumela ukuba babe nokholo olwaneleyo lokuchukumisa ingubo yakhe, kwaye iya kubuya ikumoya wayo kwaye yenze kanye njengokuba yenzayo xa niyayilapha emhlabeni. Ngaba nonke niyakwaneliseka kukumamkela njengomphilisi wenu. Ngaba niyakwenje njalo, yithini amen ukuba niyakwenje njalo. Wangangasipha ngumthandazo wam lowo. Ngoku ukuba nje niyathandaza kwaye ukubani na bangapha abantu abagulayo balapha bafuna ukuphiliswa, phakamisa isandla sakho nje kuyo yonke indawo. Kulungile, abantu abagulayo abo abafuna ukuphiliswa. Ngokuba kukho nabani na kwesi sakhiwo lowo endi andazi namnye kwabo ndibajongileyo, ndicinga ukuba nguRosela lo uhleli apha, intombazana encinci leyo eyayilinxila, leyo eyabizwayo emhlanganweni ndaweni ithile, eyayilinxila noogqirha babesele bemncamile. Yona xana wabizwayo yinkosi, intombazana yayisazi ukuba ndizange ndayibona okanye ukwazi ngayo, kwaye inkosi yamxelela konke malunga nobomi bakhe nemeko yakhe, yaze yamxelela ukuba wayeyakuphila. Kwaye nguye lo ngokuhlwanto indebe yobabalo lukaThixo, inxila de ugqirha emva kogqirha basuke bamyeka, nditsho ne-Alcoholics Anonymous. Ndiyamazi kodwa kungenjalo qinisekile ukuba lo mzalwane undijongileyo ohleli kanye apha enxibe isuti engwevu ungumzalwane lowo osisizela iintyatyamba. Ndiyakholwa ukuba kunjalo, andinako ukucinga ngegama lakhe ngoku. Wayesezantsi endlwini yam kungekudala kwixesha elidlulileyo kunye nomzalwane uBose uSchulz, umzalwane uSchulz. Ngaphandle koko bendicinga ukuba ndibone umzalwane uFred Sotman nje emizuzwini embalwa edlulileyo ndaweni ithile esakhiweni, kodwa ndiyalibala ukuba bekuphi ngoku. Nangona kunjalo ubekho ulapha ndaweni ithile, kwaye andazi mntumbi, kodwa uThixo uyanazi nonke. Ukuba nje ubunokuthandaza uze umcele uThixo luvavanye ukholo lwakho, kwaye musa makungabikho bani ujikelezayo ngoku. Yibanye nentlonipho yokwenene kwimizuzu embalwa elandelayo. Ngokukholwa kuphela ukuba uyathanda, kwaye nje ngentlonipho kangangoko unganakho kwemizuzwane embalwa uze uhlale nje uzolile. Awucinge nje uKristu wakuthembisa oko, uyakuba lithutyana lize ihlabathi lingabi sandibona, ukanti nina niyakundibona kuba ndi mna, hayi omnye, undi sisimelwabizo somntu. Ndiya kuba nani kude kuse ekupheleni kwehlabathi. Izinto ezo endizenzayo niya kuzenza nani ngokunjalo. UYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Ingaba yinyani leyo? Imelwe kukuba yinyani. Ke ndinombulelo kakhulu enkosini. Ndiyaku ndingaziphakamisa iintloko zenu ukuba niyafuna. Kanye apha ekoneni kukho inenekazi elihleli kanye apha ekoneni, ngumfazi ontsundu. Nenekazi, andikwazi, uThixo uyakwazi, kodwa kukho kwakukhanya kanye ngaphezu kwalo mfazi ngoku. Une ukuba inkosi iyakutyhila kum ukuba iyintoni inkathazo yakho nokuba uthandaza malunga nantoni na. Uyakukholwa ukuba inkosi uYesu iyakukunceda umele ukuba usengxakini okanye into ethile oyinqonelayo, kuba nantso apho ikhoyo. Yabona zihlobo, uthi ke andiyiboni, oko kunokwenzeka ukuba ungabi nakho ukuyibona. Ndijonge ngqo kuyo. Yabona, uthi ke mzalwane uBrenham, ukuba unokuyibona ngezimvo zakho ndinganako nam. Oh hayi, Paulos wakubona oko uYesu ekwimoyo kukhanya, kwaye abo babekunye naye abazange bakubona oko. Yabona, izazi zayibona inkwenkwezi ukukhanya oko okwazikhokelayo, kodwa akakho ongomnye owakubonayo, kwakukwabathile nje zizibabalo. Umfazi unenkathazo yemfuqane, oko kunjalo, ukwanenkathazo yentliziyo unjalo kanye oko. Kulaphula, igama lakho ungu, bakubiza u-AC. Ifani yakho ungu Upshire.
You live on North Cleveland Street. Your address is...
Uhlala e-North Cleveland Street. Idilesi yakho it 1264. Unjalo kanye oko.
You touched something, lady.
Eyakho uchukumise into ethile, nenekazi. uyazi ukuba awuchukumisanga mna. La ntombazana ihleli eqaleni kwakho phaya iyathandaza nayo. Kwaye ithandazela umntu othile. Kwaye lowo ngumama wakho. Kwaye unento engalunganga emiphungeni yakhe. Kwaye unonxibelelwano oluthile nalo mfazi apha. Ungumolokazana wakhe. Kwaye igama lakho nguMargaret, njalo oko. Kwaye uhlala kwakwindawo enye. Ubona usiza kwaye ungena ngaphakathi. Ucinga ntoni malunga naloo nto, mhlekazi? Indoda elandelayo ehleli phaya. Ngaba uyakholwa ukuba uYesu Kristu ngunyana kaThixo, wenje njalo. Ukuba inkosi iyakutyhila kum ukuba yintoni na inkathazo yakho, uyakumamkela. Unenkathazo yesisu, kunjalo oko. Ukuba oko kunjalo, yima ngeenyawo zakho ngokuchanekileyo. Ungumshumayeli. Kakade uthi ujonge iimpahla zakhe zabefundisi. Kulungile, ngaphandle koko umntu othile ulindele ukuba ube ungumrhabe, kodwa ungumshumayeli womPentekosti. Kunjalo oko. Amen. Buphakuphaku bakho bubo obubangele isilonda esiswini sakho. Simkile. Hamba uye ekhaya kwaye uphile, mzalwane. Amen. Yiba nokholo kuThixo nje musa ukuthandabuza. Ingaba yintoni oyicingayo uhleli kanye apha? Ewe. Aha. Ingaba uyakholwa? Uyakholwa ukuba ndisisicaka sikaThixo okanye ufuna into ethile evela kuThixo? Ukuba uThixo unokutyhila kum ukuba yintoni oyifunayo, uyakukholwa ukuba okungaphezu kwendalo sele kwenziwe? Uyakukholwa oko kanye loo nto uYesu ebeya kuyitsho ngentliziyo yakho yonke? Uneqhubu kwaye elo qhubu lisesinqeni sakho, njalo oko. Kwaye kananjalo unenkathazo yesisu, libangelwe yimeko yobuphakuphaku. Kunjalo oko. Aha. Igama lakho ungu-Eva May. URidman yifani yakho. Uhlala esitalatweni esingu-1378 West 13th Street. Oko kuchanekile. Ukuze ube nokwazi ukuba ndisisicaka sikaThixo, yintombazana yakho leyo ehleli phaya. Ufuna umthandazo ngenxa yayo. La ntombazana incinane inesifo sokopha, kwaye kufika kuyo xana isiba nemincili okanye ithe yalila kakhulu. Lowo nguItsho Inkosi. La nkwenkwe incinci ngumntakwayo. Kunjalo oko. Inkwenkwe encinci nayo ufuna umthandazo ngenxa yayo. Ikhathazwa kukuqunjelwa kwaye iye yalahlekelwa ngumzimba kakhulu kutshanje naye. Ayenzanga njalo. Lowo nguItsho Inkosi. Lo mfazi omhlophe ohleli eqaleni kwakho ubonakala ngokungathi uphazamisekile malunga nento ethile. Ngaba uyakholwa, dade? Uyakholwa ukuba uThixo uthumele unyana wakhe uYesu Kristu ukuba avakalise kwisizukulwana seentlanga ukuba uyeza kamsinya? Unenkathazo yedlala ophethwe yiyo kunye nenkathazo yethunjana, kwaye uliphakuphaku. Awuveli kwesi sixeko kananjalo, uvela eDetroit. Inani lakho apho uhlala khona lingu-12134 Fendler Street. Kunjalo oko, eDetroit, eMichigan. UngumTaliyane. Igama lakho nguViola, P-O-L-O-M, Polomba. Aha. Yiba nokholo kuThixo kwaye yamkela loo nto uyicelileyo. Yintoni oyicingayo ezantsi kule ndlela? Ingaba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke? Kutheni malunga nawe nenekazi elincinane elihleli phaya? Ingaba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke nenekazi elincinane kupheleni phaya? Ke nokuba ngomnye kuni akunamsebenzi, yintoni eniyicingayo wena phaya kanye ecaleni kwakhe? Uyakholwa ngentliziyo yakho yonke, mama omncinci ohleliyo ondijongileyo, yintoni oyicingayo malunga naye? Uyakholwa ukuba inkosi uYesu iyakukuphilisa ekudumbeni kwemithambo yemilenze leyo unayo? Uyakwenza? Mhlawumbi uyakucinga oku. Uyakukholwa ngakumbi ukuba ndikuxelela ukuba umyeni wakho unenkathazo yendlebe obufuna ukuba athandazelwe ngenxa yayo? Kunjalo kanye oko. Aha. Ngoku uyandikholwa. Ubungakufumani oko ekuqaleni, oko kube luhlobo lokukuvusa eyona nto kuba wamkele impiliso yakho ngoko. Uphakamise isandla sakho ecaleni kwakhe nenekazi. Yintoni oyicingayo malunga naloo nto? Uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa? Uyakwenje njalo. Ulungile. Ngoko isifo sakho samathambo siya kukuyeka. Ngaba unokukholwa? Aha. Intoni ubuyicinga mhlekazi? Wena owangawangisa izandla zakho. Uyakholwa kuba uThixo uyakukuphilisa kwinkathazo yakho yenhliziyo akwenze uphile. Ngaba uyakholwa kuba uyakwenje njalo. Wena uhleli ujonge kuye phaya. Uyakholwa nawe. Ufuna uThixo. Ubunenkathazo yenhliziyo nawe. Ubungenjalo. Ewe. Kwaye ubunesifo seswekile kananjalo. Kunjalo o. Uyakholwa kuba uThixo akukuphilisa. Ngoko ungayifumana. Ngaba ukholwa. Yiba nokholo kuThixo. Indone lapha ezantsi. Wena mhlekazi uhleliyo phaya ekupheleni kwesitulo. Uyakholwa. Unyanzelekile. Ubusandula nje ukuphilisa. Ubunenkathazo yenyawo. Ubungenjalo. Uyakholwa ukuba inkosi uYesu. Kodwa uthandazela omnye umntu othile ngoku. Lowo ngumntakwenu. Waye useWisconsin. Ubesandula kwenziwa utyando kwimiphunga yakhe. Isiqingatha sayo siye sakhutshwa. Kunjalo o. Uyakholwa. Ngoko ungayamkela loo nto oyicelileyo. Oh, malibongwe igama lenkosi.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory.
Nkosi enoyolo, siya kukubona ngenye imini usiza ngapha emazulwini. Siyazi ukuba ulapha ngoku kumzimba womoya. Uzazisile ngokwakho kuthi ngokugqibeleleyo. Ihlabathi alinako ukukufunda oko, Nkosi. Asikulindelanga nkqulo ukuba lenje njalo, ngokuba wathi abasayi kundibona kwakhona. Kodwa siyazi ukuba unabantwana abo abanako ukukubona. Sinabantwana abakwaziyo. Kwaye sinombulelo ngenxa yoko. Esiyathandaza ngoko ukuba uya kutshayela phezu kwesi sakhiwo ngomoya oyingcwele omkhulu. Kwaye uphilise wonke umntu ogulayo olapha. Kanye ngoku zifumanele uzuko, Nkosi. Kwanga abantu bangangahlali ekufeni, kodwa yanga bangavuka baze bakhanye, baze banike indumiso kunye nozuko kuThixo egameni likaYesu. Ukubani yamkholwa, imani ngeenyawo zenu kwaye nimdumise ngentliziyo yenu yonke kwaye nivuye enkosini uYesu kuba ngoku uniphilisa nonke ngabanye. Ngenxa yozuko lwakhe olukhulu olungcwele, inkosi nisikelele. Amen.